Yahweh, Yahweh, wasaili the very end. We want to make a shout for Jesus. Hallelujah. Kipo tayari eh? Alafu kusanya na nguvu zilizobaki za usiku wa manane. 1, 2.